إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله توامليزا إشافايو شن نبي يوسف عليه الصلاة والسلام مجفوشينو njagadde tubeko ebyokuyiga ebikuru byetukoonako mu kyafaayo kino ekyekitiibwa ekyafaayo kya nabbi ono omulungi Yusufu alayhi assalaatu wassalaam. Ebyafaayo bino oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala biteeka mu Qur'an ng'ayagala tubijjemu ebyokuyiga era mu ngeri y'emu n'ekyafaayo kya nabbi Yusufu alayhi assalaatu wassalaam. Tetunyumirwa bunyumirwa sitoori eno wabula tujjamu ebyokuyiga ate oba tujjamu n'ennamula eza fiqihi nga tuzijjamu byafaayo bino nga nnamula ya fiqihi mathalan ekyokulabirako singa omuntu agula ekintu nga kyabbibwa omuntu mathalan yabba eggaali ku kyalo Kabonera n'agitunda ku kyalo Kirimya ow'ekirimya n'agitunda ku kyalo Ssenyange. Ekibuuzo, omuntu ali Ssenyange aguze eggaali eyo nga takimanyi nti eggaali eyo chain gyezeeyitamu nzibe, abaffe eggaali eyo omuntu oyo agivugira mu zambi era Allah amuvunaana era ekintu kyalinayo ebeera maali ye n'abantu be gye basikira mu halal oba emaali eyo ebeera haramu egenda omuvunaana ku lunaku lw'enkomerero okwanukula nti oli yagibbye ekabonera mubbi ezambi ere likkiriya bulungi bw'akwatibwa nga sheriya y'obusiraamu yeramula atemwako omukono takwatiddwa ezambi gye liri mu maaso ga Allah subhanahu wataala ate eddene. Ow'ekabonera bwe yabadde agigula yabadde akimanyi nti nzibe bw'aba yabadde akimanyi nti nzibe kiri haramu ku ye okugigula kiri haramu ku ye okugigula yabadde takimanyi okugula kwagula okwo kufaanananga okugula kwonna okusigadde ama ye ow'Ssenyange mu buli ngeri yonna si kyangu nti nno ono yagimuguzizza ow'ekirimya nti agenda mugamba nti nno nagigula ku muntu nga yabba nzibe wabula nyina eggaali yange engitunda. Kaakati abaffe eggaali eyo okukutunda kukkirizibwa mu busiraamu era ebeera maali ye aljawaabu naam ow'Ssenyange eno maali ye ennyini maali ye era yagigula era okwo okugula kutuufu ebbanga lyabeera nga tamanyi nsibuko ya kintu ekyo nti nno ensibuko yaakyo yali haramu. Amakulu nti gaali nzibe tukijja wa kino tukijja ku kigambo Allah kyagamba nti waqaala allazi ishtaraahu min misra limuraatihi n'agamba oyo eyamugula emisiri ng'agamba mukyala we waqaala allazi ishtaraahu min misra limuraatihi Allah yakiyita ki ishtaraahu yakiyita kugula yamugula eyamugula emisiri Allah kukiyita okugula kitegeeza nti nno yaavudde eri azze mu katale we batunda abaddu kubanga mu kiseera ekyo tugambye nti abaddu baatundibwanga nga commodities nga mukijjukira obulungi nabwe kityo okujja ogula ekintu kino nga gye kyava okutuuka wano tamanyi byakyo wabula ye amanyi nti ono batundawo abaddu najja n'amugula Allah yakiyita ishtaraahu nekitegeeza nti nno ekintu bwe kisibuka ku haramu nekigenda nga kiyita mu makubo oyo akisanze mu kkubo wonna we kiri nekimutuukako n'akigula omuntu oyo okugula kwe kubeera kutuufu kubanga ye eri gye bitandikira tebimukwatako era tabimanyi kati eyo innamutujijja mu swati Yusufu wano وقال الذي اشتراه من مصر إذن إبيا فايوينو تبجيامو إبيو كويغا إلا قوي مرموا وقباو كوي إبيا فايو بينو نبوشي ما تجيندو جيندا ممسومو غفي وغورو عليرو ما تجيندو كفوني لا إبيو كويغا تجيندو كويتا ممبرا ممبرا ati mungiri yoru kwa kwa kubanga duwera kobi idhini la songa sibyo na wabula tugenda kona kukwe bibisinga okubela ebye yorefu mchafa yochino bi idhini lahi tabaraka wa taala njagadi nga sina ingila mumusomo okubako tambihi jenkora tambihi tujite insongenu mba samujiteke kwa ebilo uozo butuwali tusomisa omusomo guno tuina wetu watu uka, nga tuwa ugera kukubela kwa Nabi Yusuf mukomera, nga kabaka amutumiza, nga ayagara abere nga avayo Nabi Yusuf na agana, nga ayagara ilinyadili sokilibere nga litu kuzibwa. Na wechito kabaka yaita abachara, abachara nebo ugera ibigambo bivayo ugera bia mjukila obronji, bituwala ba musomo ogo. Bwinalinjo ugera kumusongeyo, nga anjo ugera nti abafi ibigambo bino bivayo ugera wa mchara, oba byayogerwa Nabi Yusuf alayhi salatu wassalamu komera nitugamba nti kigambo ekisinga okubeera ekituufu kitwalondako era nga kyekigambo kya Imam Ibn Jarir at-Tabari Abu Ja'far rahimahullah era mungeri kyekigambo kya Ibn Abi Hatim tafsiriye kwekubeera tuno ebigambo bino byayogerwa Nabi Yusuf alayhi salatu wassalamu nemu kunnyonnyola ensonga eno nyina statement gye nakozesa nenga Allah nabiza Yusuf akazindaro iyo statement najikoze sambu chamu amakuru gina line taga wao yaudi lomusomo ogo agaraba bulungi na ye enjogera ifanagana ko bwetyo tegwanide kubeeranga tujikoze sako Allah subhanahu wa ta'ala butwa twogera ko Allah subhanahu wa ta'ala ululimi lwaffe tuteeka yo nnyo ebirowoozo kubanga tetuogerwa tetubate twogera ku nga ku bwetwogera ku bantu abasigadde tuli mkuogera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wichito jazakumullahu khaira. Muganda wangi Sheikh Musa Muzammil Abu Aisha hafidhahullah waraahu ya uliriza insonga eyo na bilanga ya ntusa konnoti eyo. Nsawa Allah amusime ila amukume ila agene maso no kugasana ye obusilamu na abusilamu ila muwe enkomerero ennonji. Tugenze kumusomo bi idhinillah bichiwe tuiga mchafa yechino bingi bannanki biyitirifu nyo na ye njagala kulondamu ebisingo kubere ebikulu ekisokera ddala muganda wange chinka kasanti nawe ochetegereza bulungi nyo mchafa yechino yensobi ennene eri mubana ababa zadde abachala abenja uro ngatata wabwaliyomu ensobi yokubeeranga bata asaba ne ba mama babwe nibirabira okumanya kiki ekibagatta ngabaana ekitufu kiri nti abaana bano balina kwegatira ku kitaabwe so si ku ba mama babwe buli baana webegatira ku ba mama bagenda kulanga balabe na balabe atenga batekeddwa okubeera ab'omukwano ab'oluganda ekintu kino kirabu terefu mukyafa ekyo nekya Nabi Yusuf alayhi salatu wassalam abaana bano bacha wa abana bali olwokubeera nti nno abana bano tebali bana ba mama wabwe ekyo kiwulira mu mbeera nnyingi okiwulira mbigambo byabwe n'enjogera yabwe nti la Yusufu wa akhuhu mazima ddala Yusufu ne muganda we ekyo kikyamu ono muganda wabwe yali alina okubeera Yusufu wa akhuna Yusufu ni muganda wa fegundi iyo statement era ganti bali ba mutwala nti abana bo mukazi oli ero kirabanga chikoma obuterevu ku nkomerero nga bazima soga Nabi Yusuf alayhi salatu wassalam kasaba kizura nti nno ono muganda wabwe abye bonga ebaloza nti yali abye bagamba nti iye sirq faqad saraka akhullahu min qabl baya garukula ganti uyu mwana woli si mwana wa mama wafe nebagamba Nabi Yusuf nti kalibu ababye tekyewunyisa ino ne muganda womulala oli kutwa kunyumiza ne bwatu yali mubbi subhanallah subhanallah wanwavao imitawana minji aboluganda nebawangalanga ngabalabe nibatuuka n'okwetta oba okweroga oba okukola obulabe n'obukyayi wakati waabwe obungi, naye nga ensonga yava wano. Nekibeera kikulu nnyo eri bataata, bw'omanya nti olina abakyala abasukka kwomu bonna ng'obalinamu abaana, fuba nnyo okubeera nti n'oteekawo embeera egatta abaana bano n'okubawuliza nti baaluganda. Nga ki? Ng'okubateekanga mu ssomero erimu. Abantu bateeka mu ssomero lyabwe n'aboli mu ssomero lyabwe. Bakwate bonna bali mu bisolo mu ssomero limu. Ono omukyala asikaabe bagende mu ssomero giri nedda gwe nga taata. Olina okukikutula ekyo. Abaana bonna basomere mu ssomero limu. Bwe bawummula bonna bawangaalirenga wamu. Okufuna ng'olunaku babeera nga tebabeera wamu kumpi. Bali bw'oba okisobola okubawangaaliza okumpi fahuwa ahsanu awula. Bakyala bannabbi sallallahu alaihi wasallam baabanga n'amayumba nga gerinaanaganye, nga gali awo kumpi nga gerinaanaganye. Nabwe kityo maama gundi asobola okuba n'ennyumba ye wali, ne maama gundi alina ennyumba ye wali, naye ng'abaana bonna bazanyiraawo wakati yataraddaduuna min baiti ummi fulana wa baiti ummi fulana, badduka mu nnyumba ya maama gundi maama bwe batyo. Bw'olaba omukyala yenna agezaako okukwata abaana be bateeka mu nkwawa n'okubeera sensitive n'abaana be n'okubateekateekamu obugambogambo, kisitukiremu. Bw'oba ogenda okulira abaana ebyokwambala, basitule bonna obatwale lumu, obatwale. Okutulewo ebyo byayinza obbaga nti abooli babagulira ngoye za bbeeyi, ne bagulira obugoye bwa layisi, abooli babagulira ezaabwe bazigula ludda wa wahakadha, abooli babasomesa mu masomero bwe gati ate abamwe la, bonna bateeke mu mbeera ng'efaanagana. Bw'obatwalira awamu n'obatwala awamu bonna balaba nti aa enga tugiragulira gundi nange yeyambuuza n'okumba ewamu gwe waddayagala nga tuki ate gwe waddayagala nga tuki kusanyude ogisiimi togyagadde kala gireke eno gyoje wahakadha. Kuumira abaana mu mbeera bw'etyo, kuumira abaana mu mbeera bw'etyo. Kola ebingi ebikutulawo embeera eyo ey'okubeera nti abaana baawukana. Era mu ngeri emu bamaama bakimanye nti nsobi nnene nnene okwata abaana okubasika, okubeera nga buli baana abazza buli muntu azza asika zzawe, wabula abaana obwo boyogera nabo bali baganda baabwe. Mu bamaama abalala bayite baganda baabwe, baganda baabwe. Maama w'abali muyite maama w'abano, mugende wa maama wamwe gundi mugambe gwe maama wamwe gundi mujali maama wamwe batwa maama waabwe. Ekyo nno bw'oba okitegedde oba weeyambye n'okweyamba. Ky'olowooza nti nno olubiri lw'abaanawo bano osobola okuba ng'obabonyaabonya, osobola okuba ng'obabonyaabonya nga essaawa yonna ogenda kufa ng'ate oli omukyala y'alina okubeerawo. Omukyala oli ne bw'abaamu obubi gwe ng'oli mulungi tosikanga ozzawuwo. Gy'okoma omukyala oli okulaga abaana bano nti oli maama wammwe, oli maama wammwe, ekitono ennyo okendeeza ku bubi bwe, ekitono ennyo okendeeza ku bubi bwe. Bw'oba tobumazeewo waakiri obukendeezaako. Bw'aba alina ky'abanyigirizaamu ayinza okutatuuka ku ddaala yabbakola kiri ekinene. Wahakadha. Ekyo nno kikulu nnyo, tukiyige mu kyafaayo kino. Naye nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu yalaga abaana bano tufe twegattira ku taata. Yalaga baganda binti ekitugatta ye taata. Min ba'di an nazagha ash-shaytaanu bayni wa bayna ikhwati. Yali abanyumizanga batudde abanyumiza gy'ayise yebagamba nti oluvannyuma lwa sheitaani okukyankalanya wakati wange ne baganda bange. So nga bo bagamba la Yusufu wa akhuhu, Yusufu ne muganda we, Yusufu ne muganda we, Yusufu ne muganda we, bo be tebatambula. Naye yabalaga taata yatugatta. Omwana agayaalirira baganda bo bali, bw'omanya nti Allah yagezesa ne maama, maama buli ssaawa akuteekamu ebigambo ebikulaga nti weewale baganda bo bali obeesambi wahakadha, ebigambo ebyo tobiwuliriza. Gwe kennyini nnyini ojja kuluma engalo ezaali badde zikuliisa. Tolaba nti nno gwe oyinza okuba ng'oli mwana muwala, abantu bonna ne bafa, abantu bonna abalina okukugaba ne bafa, n'osigalawo gwe n'omwana wa kitaawo bwe mugatta taata amakulu omulenzi, n'omwana bwe mugatta maama omulenzi. Inda jamaahiri lulama, eri ba ulama, muganda w'omulenzi takugaba, muganda w'omulenzi mu maama takugaba, kyokka ate muganda omulenzi mu taata akugaba. Kakati weesange nga yaliwo ate bulijjo gwe muyisaamu amaaso, ate bulijjo mama yareka kuplantizemo bulabe bungi nali onona wakati ugendo kakananga tebyangu ye na yeddala ddala omwana bwe mugatta omusayi mutata mubeera mukyaga temukolagana eyo nsobi eyo nsobi barakallahu fikum tayib ensonga eyokubiri gituyiga mukyafayo kino kwe kubeera nti nno okutya Allah subhanahu wataala yensulo yensibuko ya buli kuwangula kwonna okutya Allah subhanahu wataala bw'okitambuliza wamu n'okugumiikiriza obuwanguzi bubeera ku sayidiyo mu buli ngeri yonna owekitiibwa Allah subhanahu wataala kyagamba ti innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudiu ajra almuhsinin eyayogera bino ye Allah la yukhlifu allahu wa'dahu Allah tayawukana ku ndagaano ye Allah tayawukana ku ndagaano ye la yukhlifu allahu wa'dahu Allah tayawukana ku ndagaano ye yagamba nti innahu man yattaqi wa yasbir omuntu yenna atya Allah naagumiikiriza Allah tabuza mpeera ya mulongoosa katusembeze ensonga eno nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam ebigambo bino yabyogera ddi ani yabyogera nabbi Yusuf yabyogera yabyogera ddi baganda bo olwewuunyira gati a innaka la anta Yusuf kyogamba ye gwe Yusufu qala ana Yusuf wa hadha akhi nagati yenze Yusuf ate ono ye muganda wange Binyamin innahu man yattaqi wa yasbir yagamba baganda be mukifo ekyo nti omuntu yenna atya Allah naagumiikiriza fa inna allaha la yudiu ajra almuhsinin Allah tabuza mpeera yabalongoosa temwekanga bino byonna byendimu nafuba okutya Allah nefuba okugumiikiriza akaseera ne bekagende ne bekatambula akaseera ne bekatambula ala aqiba lilmuttaqin enkomelo yaba bati Allah subhanahu wataala tuyigewo kiwan attaqwa okutya Allah subhanahu wataala kikuuma obutabuuka nsalo za Allah kitegeeza ki kino baganda bayinza okunakuwaza mukwano gwe ayinza okunakuwaza muliraano we ayinza okunakuwaza abaana bo bayinza okunakuwaza oyinza okuba n'omuliraano nga gukunakuwaza ebyo bikubyeko oyinza okuba ne wakamenti ng'akunakuwaza ebyo bikubyeko naye ekisooka innahu man yattaqi tya Allah ku muntu oyo tya Allah ku muntu oyo bw'akutemerera nawe n'omutemerera muli fulati tolina nkizo kuye maaso ga Allah tolina maso ya nkizo kuye bw'akuvuma n'omuvuma tolina nkizo kuye tolina nkizo kuye ama okunakuwala ekyo tekirina buzibu kubanga kyekigeza empeera nti oli munakuwavu osobola okuvuma osobola okukola otya naye khalas nga nabbi bwe yatulunda mu Ramadan natugamba nti omuntu bw'akuvuma mugambe nti inni saim nze nasiibye ng'oteeka nti sikuba tisobola nange kuvuma nange nalibadde nkuvuma naye inni saim kaakati wano oli bwakkola muliraanwa akwata kasaso namusuula enewuwo muliraanwa akuba abaana bo likagenda akukwata emigo okuba ababi oba tutidde Allah abuusa ensalo naye n'obuuka ensalo ne bwakuba ababo ng'obaleeta obusemu tebugaana genda gyonoga lwaki okuba abaana bange ekyo obusemu tebukigaana tebukigaana tokuba baana bange toddamu kuba baana bange okwedifendinga mu ngeri etaliimu kubuuka nsalo obusemu tebukigaana bw'oba osobodde okugumiikiriza okusingako awo gy'okoma okugumiikiriza Allah gy'akoma okubeera nga ali wamu naawe gy'akoma okubeera nga ali wamu naawe naye teweerabira onoolo pointi nkulu nnyo kyafe ino kyetoolira nnyo ku sobola okubugumiikiriza naye obugumiikiriza fe mu society zaffe Uganda mutuwangaalira twakitwala nti omuntu twerabira nti omuntu kye bayita obugumiikiriza akikola ajjudde akikola munyiikaavu akikola anakuwadde pointi eyo bwe yatubula pointi eyo bwe yatubula nti asoburu minal adha obugumiikiriza bukolebwa oyo anakuwaziddwa twesanga obugumiikiriza kintu kya bunyoomoofu kya bunyoomoofu buli muntu alina okuwoolera eggwanga alina okuteewulula ekimuli mu mutima era n'osiŋŋaana nga atakikoze amaze kulemerwa bulemererwa nebira nsobi manyan tibai togumikiriza abana bo kuba kuna kuwaza ti abana bagumikirize kuna kuwaza gboroza tuona jula enaku no busungu olina kube katako nedda innahu may yasbir minnahu may yattaqi wa yasbir oyagumikiriza nati Allah subhanahu wa ta'ala amanyeti Allah tagenda kubuza mpirayi muliranu oyo akuyisa bwatyo wengomuyisa bulungi ngomuyisa bulungi ye bwatategeera mubaana bimuvaamu abategeera bwe bakula bwe bati ne bajjukira abugumikiriza abo kubanga balaba ne babeera bakatuliki ne babeera basamize babaako kye bakyusa mu mbeera ekitono ennyo obugumikiriza abo nga tonnatunuulira mpeera nnene Allah jaga nti innama yuwaffa sabiruuna ajrahum bighayri hisaab Allah abundugula empeera ku bagumiikiriza nga tagibaliridde nga tonnatunulayo eyokka emigaso mingi nnyo egiri wano ku bugumiikiriza nti ne bw'aba yalibadde mubi nnyo eddaala ly'obubi waaki likenderako olw'obugumiikiriza nabwe ekityo tugumiikirize ne wano nnyina obugumiikiriza bwensinga okwetaaga okukoonako waaki mbuddiŋŋana kubanga tuli bakendeevu nnyo mu bwo bwe bugumiikiriza butekeddwa okola kugunjula abaana baffe tubeere bagumiikiriza kugunjula abaana mukimanye nti abaana kyebayita omuntu mwana kitegeeza nti nno amagezi makendeevu okutegeera kutono amagezi tegannajjula okusiriikirira kwe kutono naye akantu ako kaatubula nnyo kakulu katege osanaokuba akaana empiempiempiempi kakulu kategeera akemyaka esatu kakulu kategeera kano koolaba kubanga lwaki akalaba kaseka akalaba kagira akalaba kalya akalaba kanyumya kalusi kogera obugambo obusesa abantu kaana kato tegeera haji atitegeera haji tegeera musiraamu tegeera oyo mwana muto ne bwayogera ebigambo ebisa ebyewuunyisa mwana muto myaka esatu mwana muto myaka etaano mwana muto myaka musanvu mwana muto la shaka envunana gyovunanamu ow'emyaka omusanvu si gyovunanamu ow'emyaka esatu gyovunanamu ow'emyaka ekkumi si gyovunanamu ow'emyaka omusanvu teri kubuusabuusa nti nno baawukana naye bonna beeranga obavunaana okulembeza okutegeera mu bwongo bwo nti baana abato baana abato kikulemye okutegeera kankisembeze abalalu abalalu obusiraamu bwabasitulako ekkalaamu bwabasitulako ekkalaamu naye boogerera ddala butereevu ebigambo osiŋŋaana n'abamu bakubira ddala olwali ne banyumya ne boogera ne boogera bino sikira omusajja ekaliisizo nawangalyako ekaliisizo akaseera waaliwo omusajja akafuba kayita katwe mu kifo ekitwa kaliisizo murakayi nakawangalyamu emyezi mitonotono naye waaliwo omusajja omu mu kikuubo mutwawangaliranga baali bamukazaako erinnya nti musomesa oba akyaliyo oba yafa Allahu alamu naye olunaku lumu twali tulina kye tukola awo ne mugamba nti musomesa nkuwa ekintu gundi yambuuza nti gwonaawa omala mubuuza gwonaawa omala mubuuza ekibuuzo oli kalaamu emuwandiikako hadithi ya nabbi kuye tekola kubanga ayogedde ekigambo ekyogerwa abategeevu kigambo ekyamagezi ekijjidde mu kifo ekituufu oli kalaamu emuwandiikako la asigadde mulalu ithan ebintu byonna ebyewuunyisa ebyamagezi ebyokutegeera by'olaba ku mwana tebikwerabizanga nti ono mwana muto tategeera asigala amagezi temuli amagezi matono kyentegeeza amagezi ge matono gali ku levo ya buto gwe tolaba nti Allah akimanyi bulungi nnyo nti omwana oyo tasobola kubba sente zo nga w'oli naye tokiraba nti kalaamu temuwandiikako musango gwe tokiraba nti Allah akimanyi bulungi nnyo nti omwana oyo bw'obeerawo asaala kubanga akimanyi omulagira eswala bw'oba toliwo n'atasaala naye tolaba nti kalaamu temuwandiikako musango tasadde kubanga mwana muto kati kiraga nti Allah akimanyi nti alimu amagezi tabeerawo takuba miyembe gy'abantu kugitwala nga weebali alinda nga tebaliiwo asoba n'okuwa ng'awoza nnyo 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 nga amagezi mungi naye kitegeere ow'ekitiibwa omuzadde nti mwana muto oyo mwana muto oyo mwana muto oyo mwana muto tutegeza achi wanabibitiwa temutukoti ngobubi olutegeza anti abantu baleke babirengeri sasalala nedda naye abaana bano tubagunjule n'okusaasira kungi tubagunjule n'obugumiikiriza bungi abayemini wano bagamba nti attarbiya jihad okugunjula omwana lutalo birimu okugumiikiriza birimu okutetenkanya birimu okusirikirira omwana asooka okaabya ku maziga naye abayemini wano omwana bamuyita batya jihal abaana hadha luqmatul jihal ino meri ya abaana bange jihal jihal kitegeeza ki ategeeza jamu ya jahil omwana bamuyita jahil 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 kitegeeza ki mtu atategera taina magezi kati bebaba tuma ba jihal kyabanguyira okutegeera engeri gye balina okudiringamu n'abaana baabwe liannahum jihal lyerinnya erisinga okukozesebwa mu Yemen abaana tubabiyita ba jihal jihal abaana abangi omu jahil ne mu mbeera esigadde zonna lyerinnya libamuyita ekyo baakikola ne kibayambako okutegeera nti bali mu kudiringana mwana tategeera kakati nga nva ku nsonga y'abaana kubanga nkulu nnyo kyenvudde njirwako waliwo edduwa gye tusaba naye muzadde kakasa nti ogirinako omugabo bwota ogirinako omugabo tereeza akaseera akasigaddeyo tugamba nti warhamuhuma ai allah saasira bazadde baffe ababiri kama rabbayani sagira nga ebaŋŋunjula nga ndi muto rabbi ghfirli waliwalidayya warhamuhuma kama rabbayani sagira waliwaawo akantu kaliko omusitale mumyufu katekeko ebirowoozo oba bulyo tukatekanko birowoozo okugamba omwana oba asobira muzadde basaasire nga bwe baŋŋunjula nga ndi muto okiraba bulungi nnyo mu haditha nti mulimu obubaka nabbi bwasindika gy'oli nti kibayita omwana okusabira tyaga nti obasonyiwe nga bwe baŋŋunjula nga ndi muto wabula obasaasire ngawe baŋŋunjula nga ndi muto wajaga ti obasaasi ngawe baŋŋunjula nga ndi muto amakulu nga nabo bwe bansaasira ne baŋŋumiikiriza ne beetikka bingi mu ebyo bye nabasobyanga nga balina obusobozi obunkosa obunzigwerako obukola buti baalina obusobozi ne warhamuhuma obasaasire ngawe baŋŋunjula nga ndi muto bimaana nga bwe bansaasira mukuŋŋunjula nga ndi muto naye kimanyi ggwe omuzadde nti omuzadde akwata omuggo n'ogukuba omwana ne gusensebuka ne guggwawo kibooka asatu ataano ng'okuba wano okuba wali okuba wano okuba wali n'osituka n'omukuba kusengo n'okola ebyo byonna ebifaanaganako bwe bityo eneedduwa tekuyita ebbali kubanga omwana nga bwe baŋŋunjulanga basaasire nga bwe baŋŋunjulanga ndi muto kyategeeza nti obasaasire nga nabo bwe bansaasira mukuŋŋunjula bansaasira batya nga bawulira sitegeera magezi gange makendeevu wallahi mukimanyi abasiraamu naddala bannayuganda kubanga esosayati yange gyemmanyi gyentegeera obulungi gyenkuliddemu mukimanyi nti nno amawanga gonna abaana bafaanagana bonna balina ebitendo by'abaana byebimu baagala nnyo baagala kuzanya tebawulira tebakola batya bajjudde ebitendo ebifaanagana mu nsi yonna naye mukimanye nti eyo enkuba yeewaffe yeemu ku ebyo ebitukuumira emabega etulabikanga ababuyabuya abatategeera olabye nnyo okubeera nti embuzi zewaka ziri seefu okusinga omwanawo ziri seefu okusinga omwanawo tezikuba miggo mwana wo gy'omukuba olabye nnyo omwana ne bwakola ekintu ekifaanana kitya faayo okumugunjula okugunjula okw'ekigero si kumuleka afuke ekyala ekisasalala ate simu kumugunjula mu ngunjula ey'ekibuyabuya wabula tubeere abazadde abasaasizi eri abaana baffe bwe tunaabasaasira edduwa eyo tujja gifunako omugabo warhamuhuma kama rabbayani sagira ensonga eyokusatu gwe mutawaana omunene oguli mu kwetobeka kw'abaami n'abakyala okudda ebbali n'omukyala ne muddaawo ne musiriikirira ti ayina ebizibu byenyumiza n'obeera muwalimu ayi nti ayina ebizibu bye ne mudda mu busu mu kasonda ajja ne muwuliza kulaani n'ebiri efaanako bwe bityo nedda nedda kino kiwulire abange kino kiwulire kigenda eri bano bonna abafaanako bwe bati agamba nti wa omusajja da iseka atura mbachara wakati ne batula ne bakwetola we bati bengolu wa batudda wa face zonna bikkule noganti obasomesa oli kimu ku bibiri tukubuza tawuli lantu waluwo keme bwakonna ekibuzo tawuli lantu waluwo keme bwakonna ta nze sina kyonna kye nfunanje ne mbasomesa ne ngenda baba oli kimu ku bibiri wallahi oli kimu ku bibiri wallahi oli kimu ku bibiri ekisooka oli mulimba tebasobola kubeera abo bonna abo abakyala 50-10 bakunganye onaafaanana bwati onaatunula bwati onaagira bwati onaali bwati onaali bonna abo nga tewali kyonna kyebakyusako ku bwongo obwo bw'otyo osigadde nga bwolina ne bawala b'ewaka ekisooka olimba bw'oba tolimba ng'oli w'amazima nga tewali kyonna kyofuna ate ekyokubiri kibi nnyo okusinga kiri ekisoosa ekyokubeera omulimba toyinza kukyagala kiki anti tolina basajja banno kye balina olina ekitende ekikendeevu ennyo mu bulamu bwo ennyo mu bulamu bwo nga mu butuufu ne bwe nkikomyawo tewali kyakusatu bwe babeera nga tebeera kyebakukyusaako oba kwegambanga embeera nga bw'owangala ne bawala bo olina ekitendo eky'obukendeevu ennyo nga basajja banno bakirina ggwe nga tokirina kitegeeza ki nti mu mbeera zombiriri gabeera mawulire mabi tolina kubeera n'akatono ng'otuula n'abakyala mu ngeri efaanako bwetyo yalla darusu yagala kubaako kyebajjukiza naam bateekewo olutimbe otuulawo basomese bateekewo olutimbe otuulawo basomese yajuuzu kikkirizibwa tikirina mutawaana oba wabeewo embeera yonna mathala babeere walako omuzindalo weeguli otudde eno batudde eri wala wakatiwo nabo waliwo distance nojja n'obajjukiza ekyo nabbi saa sallama yakikola lunaku lwa Eid bwe yajja ne Bilaali ne babeera wali nabbi ng'ali eno n'abajjukiza amma omusajja okubeera n'omukyala ne baddaawo wabbali bokka na bokka kyamutawaana tunuulira ekyalo wakati wa nabbi Yusufu n'omukyala ono tunuulira engeri y'omukyala bwe yalabankana olulabankana olw'ennyongeza olw'ensonga nti yawangalanga n'omuntu buli kaseera ekyoya kyabulabe kati watya ate bannaffe bo abaali tabawala baabwe anti ayagala ebintu ebitambule n'aleeta muwala we senior 5 senior 6 n'amuleeta n'amutuuzaawo ku kawunta naye nga amanyi nti yaleeta sitaani era ne mumutima gwe sitaani awulya bulungi nti yeyamutuma okuleeta omuwala ono okumutuuza wano lwaki amanyi nti waliwo abavuka bajja kujjangawo nnyo ate mbu mukambwe nnyo alimukwatako mbu bajja kukomayo ne weewuunya entegeera y'abantu engeri gy'ayinza okukwata muwala we n'amuteeka mu mbeera efaanako bwetyo oba yenga alowooza nti kiri kyataddeawo bw'osuubira oyo omuwala okuva ku makya n'abavubuka obwongo bwe balina n'ebikemo n'okunnyonnyola n'obukodyo obuyitirivu bwe balina omuwala we basobola omuleka nga waali mulamu ne bwaguma n'atabaako kyagwako oba omuwangaaliza mu bugubi mu bugubi era ebiseera ebisinga obuwunzika ofiiriddwa ebiseera ebisinga obuwunzika ofiiriddwa nabwe kitu kikyamu mu ngeri y'emu abo abagufuula omugano okwatanga abakyala okubateekanga mu bifo ebiri strategic ne bajja mu intervyew bano abakyala bazza okukola intervyew tafaayo si kuba nti ayagala omulimu ani anasinga okukola obulungi omulimu nedda ne atunula feesi zaabwe bw'alaba nti ono ayaka bulungi ng'akwatanga amateekawo lwaki aleese sitaani receptionist oba cashier oba attendant oba bwe batyo sekuritale n'ebiri ebifaanako bwe bityo atunuulira ebyo wa aswa min dhalik bano aba restaurant abaleeta abawala abaweereza bonna nga badondoole ebyo lwaki bwanaabya n'abawala abalungi abaweerako abavubuka bajja kulyangawo ennyo emmere kyokka ogenda okumwetegereza nga musiraamu iyadhan billah nsobi ate enene ekiyitiridde manye nti shaitaani yeyambisa nnyo obulungi okwonoona ensi eno. Ensonga endala attauba, okwenenyeza Allah subhanahu wataala. Bannange, gwe obadde mubi mu ddiini yo, bingi by'oyonoonye, naye bw'owuliriza ekyafo kya Nabbi Yusufu kino n'olaba engeri baganda be gye beeyisaamu emyaka egyo emingi bwe gityo n'ogukolobera ogwo ogunene ogwalimu n'ekirowoozo ky'okutta muganda waabwe, okunakuwaza kitaabwe n'ebira ebifaanako bwe bityo byonna bitwalaba edda biteetaga kuddamu wano. Naye Allah atulaga nti abantu bano yabasonyiwa, atulaga nti abantu bano yabasonyiwa. Nabazalukusaamu umma namba ya babani Israeli. Na bwe kityo kimanye nti gwe amazambi ne bwe gabeera gafaanana gatya, hatta n'amazambi agali wakati wo ne baddu banno weenenyeza Allah. Ye waliwo abalowooza nti amazambi agali wakati wo n'abaddu mukasa ogundi yafa kati nkole ki, sina kyakkola, nina kulinda yawmal qiyama tugwanganeko. Nedda, si bwe kityo bwe kiri. Omusajja atta abantu 99 n'abaakuwa 10 gwe yasibisa Omuganda, ekyafa ekyo mwenna mukimanyi. Yagenda w'omusajja eyali tamanyi n'amugamba tatalina tauba, naye gwe yasibisa Omuganda, n'amala n'agenda w'omumanyi naga tatali ayinza okulemesa tauba, neeva mu bantu bw'ogende mu bantu bali abalala abalongoofu gy'oba osinza Allah, musajja aba atambula, subhanallah, n'afa. Yawunzika ayingidde ejjana, malaika zijja nanga zigamba nti ya Allah, omusajja abadde ku safaari ya tauba, abadde ku safaari ya tauba. Tuyigawo ki? Amazambi gali wakati wene baddu banne, naye tulaba nti yeenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala. Olwo biwedde nedda, waliwo ebisigalawo eri, naye eyakugaana okutta ye Allah. Allah baakusaasidde nga watta n'osigala ng'okyali ku nsi kuno, gwe laajanira nnyo Allah. Lwaki? Wadde bali gye bali bakuteeza yawmal qiyama, naye Allah ye maliki yawmiddin, ye mufuzi w'olunaku lw'enkomerero. Limanil mulku lyawm, olwaleero obufuzi bwa lillahi lwahil qahar, amanyi okulaajanako n'okulongoosako n'okufubako n'okwejjusaako, nabwe kityo mu maaso ebiriddirira Allah abimanyi. Allah subhanahu wa ta'ala abimanyi era aliyingira mu nsonga zammwe. Engeri gy'ayingira mu nsonga yaayo eyejjusa n'alumwa n'alaajana n'akaaba tifaanananga oyo ajja nga oguzambi gwonna agulina bukolokolo. Era mungirimu ntuyigawo okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala amanyi ebifa ku baddu be yonna gye bali, subhanallah, yonna gye bali. Laba taata wa Yusufu ali eri Kanaan alaajanira Allah, Nabbi Yusufu ali eno Misiri alaajanira Allah, subhanallah. Allah atulaga nti eri ayanukula Nabbi, eri ayanukula Nabbi waali eno, wahakadha. Omuzadde ali Uganda, omwana we oli Bungereza, mwenna musabe Allah, mwenna mulaajanire Allah, mwenna Allah amanyi ebizibu byammwe, mwenna Allah amanyi ebibagatta, amanyi ebibaawula, amanyi, mwenna muddeere Allah subhanahu wa ta'ala. Kigambo ekiddirira ekisembayo kwe kubeera nti nno tuyiga mu kyafaayo kino nti Allah subhanahu wa ta'ala yavunaanyizibwa ku mbeera z'abakafiiri abo be mulaba abali mu mawanga aga waggulu ennyo nnyo nnyo mu tekinologiya n'ebyokulwanyisa ebyewunyisa ne satellites ez'amaanyi eziri mu bwengula n'okugenda ku mwezi babeera nga ddala bituufu bagenda n'ebira byonna ebifaanawo abaina submarines wansi mu mayanja n'ennyonyi ezigira ne missile ezibuuka amawanga byonna byonna ebyo Allah yavunaanyizibwa ku mbeera zaabwe era yabasobozesa okubituukako. Kino omukkiriza w'okimanya oyongera okugulumiza Allah n'omusaba akuyingiza ejjana ng'okimanyi nti abo bonna be batuuseeko si magezi gaabwe wabula Allah. Nabwe kityo bamusinzizza oba bamulekeredde, bamusuuliridde Allah subhanahu wa ta'ala, bamuvuddeko bamwesambye. Bwe babeera bamwesambye, kigambo ekino ekibalindiridde, inna minal mujirimina muntaqimun. Tukiyigawa mu kyafaayo kino, laba bali ab'e Kanaan Allah yakola ku nsonga zaabwe, laba n'ab'e Misiri Allah yakola ku nsonga zaabwe. Bwe tulaba nti obulungi bwe baafuna Allah yaloosa kabaka ekirooto, Allah n'amuteerawo Nabbi Yusufu agenda okivuunula, n'amuteerawo Nabbi Yusufu agenda okiteeka mu nkola, ng'ate baali bashirikwa tebali ku ddiini y'abali, ma kana liyakudha akhahu fi dini al-malik illa ayasha Allah. Era kisobokera ddala bulungi nyabalongoofu okubeera mu mbeera nga ya shidda, nga ya bugubi, nga bali mu bwavu obuyitirivu. Kisobokera ddala bulungi nnyo, nnyo nnyini ddala, nga taba kafiri bali bulungi, nga boolaba nti ab'Emisiri baali bulungi nga bashiriku, ate ab'e Kanaani nabbi Yakubu n'abantu be nga te bo bali mu njala n'okutawaana okw'amaanyi, kubanga ekirooto Allah kikiwa bo, ekiwa bano. Ekyo tukiyigewo, leke kuddaawo amawanga abasiraamu nga gasuubizi nga ebyo Allah abikola n'asitulako abakafiri, ate n'amala n'aleeta abasiraamu bwe badda ku ddiini yaabwe n'abasitula, wahaakana ebibaawo. Naye al aqiba lil muttaqin, oyo yategeera eddiini atunuulira ddiini, tatunuulira buntuntu obwo obwa sitaani, obuuzo obuuzo obwo kati babeera ddala ddala nga ffe batuufu, lwaki amawanga abasiraamu gasingana galimu bwavu, lwaki osingana abakafiri nga balina tokimanyi nti Firawuna ye yali ow'amaanyi ng'abambani Isirayiri abantu bannabbi Musa nga be banafu? Tokimanyi nti nno abakungu ku mulembe gwa nabbi Ibrahimu baali bashiriku nga basinza amasanamu, bannabbi Ibrahimu agavumirira balina n'obusozi omukwadi omusuula muliro? Tokimanyi, tokimanyi mwebyo n'ebizi, tokimanyi waliwo ne bannabbi be baakwata ne batta? Tokimanyi nti nabbi Zakariya baamusala n'omusumeeni ne bamwawuzamu bibiri? Tokimanyi nabbi Yahya baamusalako omutwe mutabani we bombiri, omwami omwana ne taata bombiri ne battibwa buttibwa? Wahakada nabwe kityo ibadallah, tumanyi nti nno Allah subhanahu wa ta'ala byonna bakaafi bibalina yabivunaanyizibwako era yabibawadde. Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zaynatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Ayyukum ahsanu 'amala. Bibalongo sabe simi, bibakafu walabalabi, balabye. Ekibonerezo ekiruma kibalinze. Ategwe bworongosa nofa ku Allah we simi. Kubanga essanyu erijjufu likulinze. Era mungeri yemu. Tukimanye abalungi abakkiriza nti owekitiibwa Allah asobola okugezesa omuntu ng'amugezesa n'ekyengera, ng'amugezesa n'ekyengera, ate mu ngeri yemu asobola okubonereza Allah subhanahu wa ta'ala asobola okuwa omuntu ekyengera naye ng'akiyisiriza mu kigezo, nga nabbi Yusufu alayhi salatu wassalamu bwe yayita mu bigezo ebyo naye ng'agenda ku ranks eza waggulu zeyali tasuubira nti alizituukako naye nga Allah yamuyisa mu kigezo. Kitegeeza naawe osobola okuyita mu mbeera embi naye nga Allah akutwala walungi. Ekisemberayo ddala abalungi abakkiriza kyekigambo nabbi Yusufu alayhi salatu wassalamu kyawunzika nakyo bwe yagamba ntawaffani musliman wa alhiqni bisalihin, ay Allah nkusabunzite nga ndi musiraamu onsinkanye n'abo abalongoosa. Naam, omukkiriza yenna ne bwafuna ebyengeri ebifaanana bitya teimuwoomera mu bujjuvu okutuusa nga atuuse mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga amanyi nti nno byakutukawo, amanyi nti nno mu maaso waliyo emitawaana, ate akimanyi bulungi nti mu maaso ebyengera ebyamazima gyebiri, na bwe kito kikyakola ebiseera bye n'ebirowoozo bye abeera afaayo nnyo okulongoosa gy'agenda mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Bwali akokyalidde mu by'edduniya Allah bwamuwa obulamu obulungi ng'abumwebaliza, naye nga obulamu obwo obulungi bumuleetera okweraliikirira, naga nti ya Allah mulezi wange nkusaba tonzija mu bulamu obulungi ayina ontwala mu kubonaabona, wabula nzija mu bulamu buno obulungi onnyongere obulamu obulungi. Webaza Allah ebyengera byakuwadde kusuza mu nyumba maka amalungi, gebaliza Allah subhanahu wa ta'ala okuwa abaana abayivu, abaana abagagga, abaana abalungi, okuwa famire enywevu, okuwa ebyobugagga ebyenjawulo, byonna byebaliza Allah subhanahu wa ta'ala. Obinoonyeemu ejjana eyekitiibwa, wabitaki fiima ataaka Allah addaara al akhira wala tansa nasiibaka min adduniya. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atutte nga tuli basiraamu era atusinkanye n'abo abalongoofu awe wali okuwona kwaffe. Ibadallah, wafaqa Allahu aljamii lima yuhibbuhu wa yarda, walhamdulillahi rabbil alamin.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.